Weka shida chini glasi juu, tujipongeze, sijali wanafiki wa Mbeya, chapa muziki wote tucheze.
Vanu boy
chui
platinum.
It's the kids, baby.
Maswali mengi kwa waita, auna hela nini? Iyo shingapi, iyo shingapi, auna hela nini? Maswali mengi kwa waita, auna hela nini? Ile shingapi, iyo shingapi, auna hela nini?
Nimeacho staki tena maswali, naenda bichi kula upe kwa bahari, na umwagi ya moyo mziki kwa mbali,
unantaka, eti unanipenda, unantaka, eti unanipenda, unantaka, eti unanipenda, unantaka, eti unanipenda, ebwana wewe.
Hela yako ina hiyo ya bombe, bamba mwenye nyumba kileta fyoko na tia makonde. Staki tena maswali, naenda bichi kula upepo wa bahari, na umwagilia moyo mziki kwa mbali, jimbo liko wazi sema nitakubali.
Unamtaka eti unanipenda, unanitaka eti unanipenda, unanitaka eti unanipenda, unanitaka eti unanipenda.
Shut, you'll be a cat, don't need books, yeah, on your shop.